Yo. Storyless Simba. I wanna be your heart controller. We chapati mini kuwe rola. Nikupepezi langu bila joyo. Wenye kupata konjo la moyo. Hey, kiwa mbali mbali dina ni moda. Kamuwe mother ni kuwe father. Be the range to my rover. Told you I'll be your lawyer. Oh bebo, kamu niku bebe. Mimi siyo kevo, niku chezeo. You belong to my heart, sweo. Oh, I never leave you. Oh baby, oh yo yo. Sinipe gonjwa la moyo. Wengine wambie no no. Warudi kwa sokoko. Oh baby, oh yo yo. Sinipe gonjwa la moyo. Wengine wambie no no. Warudi kwa sokoko. Let them go. Oh yo yo. Yue tuna storyless. Twende hadi Mexico. Derico. Hadi Monaco. Baby bus, kamu kupe cash na dash. Awengine mwachukwe kama makisake misma match. Uswa crash, wasiku dash. Wambie mini muhash na natumia shash. I'm the gangster, mtoto wa pasta. Kuja ndani ya moyo wangu na kuita faster. Chuti kama Manchester, uliza Esther. Takuheshimu kama Jamaica ni Aita. Baby huche huche ya ya ya. Kwetu wanoza sina ya ya ya. Pata chimbika home fire ya ya. Tutaenda mbali fire. Oh baby, oh yo yo. Sinipe gonjwa la moyo. Wengine wambie no no. Warudi kwa sokoko. Oh baby, oh yo yo. Sinipe gonjwa la moyo. Wengine wambie no no. Warudi kwa sokoko. Let them go. Oh yo yo. Yue tuna storyless. Twende hadi Mexico. Derico, hadi Monaco. Oh baby, oh yo yo. Sinipe gonjwa la moyo. Wengine wambie no no. Warudi kwa sokoko. Oh baby, oh yo yo. Sinipe gonjwa la moyo. Wengine wambie no no. Warudi kwa sokoko. Let them go. Oh yo yo. Yue tuna storyless. Twende hadi Mexico. Derico. Hadi Monaco.